We praise you, oh Jesus. There's none like you, oh God. You are worthy to be praised. Ufanele udumo. Ufanele ukubatshazwa. Ufanele ukuphakanyiswa. Isingelosi siyakubabaza. Yande ngoba shatane. Yande ngoba shatane. Ingelosi siyakuphakamisa. Sithi Jesus.